Venga, pip.
No kubulaleka kwam, no kukhala kwam, bathi wena.